kenasi ingawoja shiriki miss upo juu kajelo ama Beyonce kila moja na kupia hey. Upo tofauti na wengi lo wakona weni zaidi ama beauty mina baki moyo wangu na niuma machoni kikufesi sema nataka sema ila na shindwa kujisulivo juu na unavobindwa na isi wenye mali watani tenda moyoni nabaki kona kusema nataka sema ila na shindwa kujisulivo juu na unavobindwa na isi wenye mali watani tenda moyoni nabaki kona ningekuwa kabo kyunyo ngekwimbia oyoyo Fancy, me na hisi na jifosi kwa jisulivo sexy zani na nafasi kwenye navata ni DC kusema nataka sema ila na shindwa kwa jisulivo juu na unavo winwa isi wenye mali watani tenda moyoni nabaki kona kusema nataka sema ila na shindwa kwa jisulivo juu na unavo winwa isi wenye mali watani tenda Baki hey, ingekuwa kabo kyunyo ngekwimbia oyoyo 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 hey, ila mi kama tunayo na mia ro aro 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 ingekuwa kabo kyunyo ngekwimbia oyoyo 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 hey, ila mi kama tunayo na mia ro aro 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 ila mi sushalo baro
Shadow, far and far. No man, no man, he's out of my mind.